sala wo kubanga wankubya kubya ngova ekizibu kyo kyakulwayo oleyo tabala kyalo simanyi kyoloza naye ntyeno nkupenda denasula bwomwoyo tegema mani wandeka mucere nga twenkana somo obubonero amakipitonero kwesalawo osomo obubonero emiyange walinye yaba maje
sokenda kunjagala
onsuza ndula wagala biriyo
naogenda kunjagala
nsula nkaba emiyange walinye yaba maje
sokenda kunjagala
onsuza ndula wagala biriyo
naogenda kunjagala
nsula nkaba
nalose
nabechika kuroba sicha mukomera gabasibyo bupingu siitika gabana mutegwa mere chokalavu tawakana bizibu mpalavu sitali na musao tuso kuzira dimu matala na yesirira makatala kina kumye mpewe kaziza kugamba jangu watewe wasira jena kufuka ganga star kubo mkwano gwandwaza itaunkulage chitangala eni yange walinye yaba maje
sokenda kunjagala
onsusa ndula
ama kipitone
wagala biriyo
naogenda kunjagala
nsula nkaba eni yange walinye yaba maje
sokenda kunjagala
onsusa ndula
ama kipitone
wagala biriyo
naogenda kunjagala
nsula nkaba
ama kipitone
lo Pitone lo Besara o Osomo bubone lo Simanyi choloza Naye ntyeno nkupenda Dena sula bwomu you take my mind Wandeka mucere nga twenkana Nalose nabechika Kuroba sicha mukomera gabasibyo bupingu siitika gabana mutegwa mere chokalavu emiyange walinye yaba maje
sokenda kunjagala
onsuza ndula
ama kipitone
wagala biriyo
naogenda kunjagala
nsula nkaba
emiyange
walinye